Yeah. wahumanitsweho urababarirwa ibyo satana ndega bakanarabikoze inkuru nziza nuko nabibabariwe ashimwe umusagaba ashimwe umwami yesu wahumanitsweho Ijo satana ndega Koko narabikoze Inkuru nziza nuko Nabibaba Ashimwe umusagaba
Ashimwe umusagaba Ashimwe umwami Yesu Wahumanitsweho Turababarirwa
Ijo satana
ndega Koko narabikoze Inkuru nziza nuko